Zaria drinking. Ke botlems a kopre. Ke mo pensele a kitsibile motho wa Zaria ka pene. Mara wa itseng bebe kwa tiala a simetsi. Wa tikata wa bebe ka bangala le wheelchair go stadium mara ne le house party. Bebe wa itseng jo batho ba botshupa ba boga ga di packet malava. Ba bonwa bona pheto ka re di teacher. A ke sa di gena. O ke rong number. My robot was not accommodation. So, what was all I have to blow? Robot of venue, be like his pantala. I'm not going to be here. I
suppose
No.
Zapuza, Zadawa, Zapuza, Zadawa, I'm gonna take it.